studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal pare noga e jitti lour novembre jenna yamdo sokki do studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji du moro e gal konko noddirte Mamadou Watra won to buggi jamde to sekira bon compétitif wi de seriya jamo didi puddi kenen do bomo ko do ko yata plentiji chapande jeddin jale nokkole de yimbele chapande du kayfa wiyede bonan daji ngadi leedi malindi wattu joni imma daraja no gonde wadde do hen fa jamande hokki hakkilaji lobbile balde sappo e jogon bonan daji ngatte de fewde e robe be kollitidi hitan hikande yimbele ujinaji robe le bonan daji jotti hono kabaru haburi mo han yardi yeso leedi meden di dun faana botu puddo kenen do bomo ko do be kollitir sa dewi haburi mo ko le teme de refu chapande jena di tiagal leedi malidi yaltinte sekirabbi won no sembe kabaru ji dum jugino do betande bi bismillah modon e hedaade dum won suudu sariya mawdu do bomo ko do ila kenen sariyaji mo di puddi ton be kollitir plentiji kewdi kanyen e juddina ton yimbele chapande kani sarede wattu jono o do sariyana hani wadde ton lewru fa kebe famtade ngare kede Hammadou Nyali Boudi
talki fa kewi ndomi juuji en hanbe sara golle mu en fuddi talataare noga e jiddi lewru novembre ndu do bomo ko do e ley mudun hono haajeji chapande jiddi hollude du e talki charateedi ana yafa hon temedere noga e jenay e ley din don talki hono wadbe war horeji ana kewi ley makero denna dum woni Mohamedou Abdourahman Maiga e horejo gobo e lelamu hakundeje dum woni kuro dapel do bamako do
la presente session
le ngodo hejo affaireuji goddi le majju yo chapande jetti e jetti adadu yimbe le haifa be yo temedoro e nogayo e jenayo le majjun chapande jetti e taton ane kasu kabaruji ana do kabaru wargul affaireuji mu yo teme didi e nogay e jeego kabaru samgol do kulleji foroba yottati ko wonani kabaru samgol do hakkeji finatawa yo noga e tati kabaru terroriste yo sappo wibe andan be dun kabaru mabbe yo sappo e nayo jibele be nawtori kitalki di benjeya yo di ko heddiko yo kabaruji wargol
je par des assassins
nenno e lay di do sariyaji hono talki kandi sarede lay o do kuro d'assises yimbe fu ana mbayi warde kedaade di do sariyaji sabude be do saratobe yo andube golle mu en woni halfinabe o do golle kedaden Mohamed Timbo procureur do commune Diagobo do
on takiti wide le soudu sariandu tiagal magistrat andan be gollende yibele wobbe ana balla be nodde assistant yo yibele gombe e foftere golle ana wawi lata de jangino procureur général o subata adadu mabbe yo yibbe nayo adadu juge 1 yo taton adadu yibele saria soudu ndu fu yo yibbe jetto kabbe kolita tawi de so tawi yibele haifabe gadi dun so tawi be gadaay
de la non culpabilité des accusés ici présents
nenno hono kambe horebe dum woni taratobe be kolliti e dow tidal gonde e leydi meden di mangal pade embe e tinno darano e bangal ndena jama o sabu o do golle e wadan hake lewru
sekrab so ngabido be mala me ande ngal do baynil terton mi joju mod on no dimito di do numeroji di kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sukabe jangobe suudu ekol no dirten Mamadou Diarra de do bamako do hollitam wiede be jalti kenya dudon le denno dirten Madina Kourande wattu jono be kolli metti mabbe hono ko tulel den juppete tiagal kokoji mabbe do be jangata do suudu mer ndo holliti wiide dabare jan gonde fiedle fandi do tundi fottine ton le ko warata ko fa kebe famtade fa hande ngare kede Hammadou Nyali Boudi
tayede fa hande dabreji ana gonda e bangal buntugol tundi gondi hedde suudu lekkol Mamadou Diarra numero 2 ana wonda fu hadali suka be yaltude e ley commune Didabo fa hande dabreji ana gonda e bangal buntugol tunindi faandi laaba horejo jangirdundu holliti fa hande tunindi ana heddi e ley nde nokkure kededem mo kanko horejo jangirdu doni Abdul Kader Traware directeur coordination groupe scolaire Mamadou Diarra numero 2 Madina Koura
ils ont commencé à ramasser
mais di bantude tunele de kali teme dere fusa jewi do jabbaaki sappo fa hande tuniji di ana don won dogotoro goto ngardo le sud lekkol du jati holliti wiide honno cholaaji di gondi natri le classiji di so do selay natude e becce suka be tan waawi wadde nyawuji fewde mabbe minen ne mi baa wadde di do farratiji so min birfitina suka be le classiji di jannde futta so ni tuniji di fu
wotta
horebe commune o kolliti pati janginobe ngada gelidaaji e bontugol tunindi sabu dum ana tigani garte wiyete e bangal jande sukaabe kedoden mo dum woni kanko Saydou Tall yo kumani do jande e leyi commune didabo Bamako do
si la reprise
pantugol jande l'école be koliti wiide wajibi sina tulele de fu wotte so be tela jokitande do murterne dum way wodudo kutteji fewde e sukaabe jangobe minen min kalini kando halnede fu min pamminam be wiide non dido tunde worino yidi jabbi sembe amen wana minen kan huntante dum hore du
dans nos plans d'action
micintindon ana foti jonte didi ko beedo sukaabe chelno jande e leyi ndedo nokkure nenno dum latane ke sugulla mawdo e bangal saraabe be hollude e dum jogani garte jande sukaabe
se uruto en gardan do kabaru demal haburi mobe kolitiide habuni demeted leleede malindi le temedere fusaba mi habuji chapande jena yaltinte le tiagal leedindi hono di do dabareji kane reede nyaloma hando botu balde tati fuddi ile kenya do bomoko do feddinde noddete iyo moande e tuugorgal pelle gonde le rumde afrikin de demoji haburi mobe gonde tottindirde do hen hakkilaji kede mo kanko noddete do yusufu jime sidibe o yo goto e community do golleji ko mo sifi do hen do foccitang usman nyali buli
nous produisons du coton
chapande jena e jena le temedere o habu tagal leedi meden di nabete gotel tan woni ko wailtete do wana ko moddi bonanda mawdo non wasgul wailitinde dema meden habu le leedi meden di dabareji anakaani amede yalla habu ana hebe wailte do dum ana wawi wadde fa himbe keba golle sini andari anoy hono dema meden ka wobbe dema neten tawene eden kasindinu dun do sanne en gondu gollobe golle mum kalisi woni ko hasindina ko wawi wadde golle mum woni fanda kawrtangal fandare hono watte yalla ti alaaji di an kabene jogala no habu burda remirede fu no wallitira do fu dum watta famine remobe habu mum beede kuyam mudum mum beede golude sanne nenno ko min dartata e laamu o yo darnaade fa badde mi watta juude le njiba el dabreji lobbi an kabbe mbawdi wadde yirwere golle mudum
le punishment de tous les acteurs de la filière
hono bonandaaji ngadirte de fewde robe di ngorri le leedi meden di be kollitiwide yimbe la ujinaaji ujinaaji di do bonandaaji jotti feddende no dotta APDF wonde le leedi meden di hollitiwide wattu jono be gonde fiide do dabareji kambe ko e mabbe be pabiki himbe le hobe do le leedi malindi wattu jono o dum won hokkude jamarnde hakkilaji lobbi le balde sappo e jago dum wonde e wadde le leedi meden di kede mo kanko no dutta jawara bintu kulbalo yo kuma sifirdo hen do faccitan mumin sendebu
heddi fedde APDF adadu himbe le garbe do wodda e ujunero yo rewbe be mi faabi bangal cellal sariya e torraji ko be kebi hono hurtinaade law ana hani lamu o jo ina sariya kambar mun ana hani dum yimbe le gadobe dum jukke sina suudu sariandu daro e dande mu so wona dum gasata
holitindi wi noddi do bonandaaji gorri le leedi malindi be bi hiro worbe le jaati ko yaata njoyom fa jotti on jeegom jotti kibono be bonandaaji ngatte fewde e muuden kanni en dulle galleji sabbe de holitindi wi nyaloma hando no kabaru fina tawa o wori le leedi meden di worbe le be no kan yottira le di do nokkule do yafiraabe fe fedde no dirta komiste dum won CVGR de fedde humnine kabaru fa sari o tacci hakkun bibbe malifa nara damal goto jeltira damal goto tiagal ko tiidalaji di ngad le leedi meden di hitande 2012 e be gonde wadde botuma balde tati do bo moko do le o do botu yimbeel mabbe iwri le nokkule de fu fa yotto kidal gawo tumbut motti kanye esigu kede mo kanko noddete maître Aliou Keita yo goto e gollo de do fedde ko mo sifi do hen do facci tango Ousmane Nyali Boudi
ils seront formés aux techniques de qualification
be gonde holitede yalla e mba golle mudum o golle nafa mudum ana mawni sanne do darnaade hunjande hore golleji mudum kan wadede le o nokku ima daraaji gondi le mudum di bay wadde fa nafa mum beede hebede wadde binan takitotode kollitetede golle on wadira bibe malifu nafa gal kawrital yo fa famine fa gaza no hebbe torraaji kani wardudda amen do hono jappitirte ko dum kani wadenede himbe hanbe daranaade be tawe ana andi golle mudum ana andi hono jappitirtobe hono gatta fa gada ko be kasindini to gonde handen do ko buri himbe ujinaaji sappo e temedere e chapande nayo woni wullitibe ko buri hewde mabbe do fu yo rew
sont majoritaires quand même.
Holitindi wiide dum won jagabule malirobe lebe wiama kenyam be piyama leleedi ganandi be ngattama ton baddidi be keba e fe baddu goto robe lebe kanyen piya ton hono leedi noddertende Afrique du Sud ndi kanyu wattibe dido baddi ton wattu jono mali ndarta no hebeto 3e place ya ko ley chapantet lewru novembre waro no dun aljumar waro de solando jabi
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sekirabde elo ne le kere dujuto empu irano kuno dirtiado junu ne idum li lamu almustrat le region ka holi tawer nyaloma hande o do nokuno dirtiado junu biama dum ti daladi ndiyam idum ton sanne sebite be bi ndiyam dan fuddi be be ton wattu juno bulli mabbe bi furdu ndiyam mudo an wonti timmude be ngadi noddango fowde lamu faabo be ko yaadi faande kedos le sahli di medde bi le region ka o be koliti nokuno dirtiado ayru yimbe le mudo iwruta be gandi nanoje lumu nokuno dirtiado fafa idum le cercle en songo region kaw yimbe le bombe sumbu gollobe do moto naji kanyi palibe ton tetibe kala ko be jogi fu yawo fiabe hen do fa nawri gardan do tumbutu do wattu joni o murtira furditonde andaka fudo haadi janginobe wonbe tonbe be kolitiude be kajaabe jobbe dum won caggal ko be tiidi def ngaydi tan 2017 non be kolitiide wiide sey guru do gardan faado jenne do ni lamu motti be kolitiide wattu joni hono ko mawludu ndu wonti e wadde ton ko jamaare de fu wadi do hen imma daraaji himbe be fuddu ngadi ton duwa wujje la jam e teedere ala warta ni leedi mali ndi yolaabe jabu gido duwa wujje sekrab do kaditen beta hande do baru jumeede ni min jooti on sanne hedaade hejo jame ka faande kedde hedaade honno andirono do e seeda yewtere meden de anawodi wassalam